kuzirikana no gushimira umwami wanje kugeza ya agirira ese mvuge kiki nibagenzure nze gushimira umwami wanje nagende kiruta kuzamura amashimwe kuwiteka kubineza agirira nzaririmba indirimbo z'amashimwe suku mutima wanjye imbere y'umwami wanjye nashimwe Kuzamura mashimwe kuwiteka kubineza agirira nzaririmba indirimbo z'amashimwe suku mutima wanjye imbere y'umwami wanjye nashimwe nashimwe
Sukumutima wanjye imbere y'umwami wanjye